na ding dong bebe, na dong bebe.
Aba,
I feel, ani kodo ba e, tunakula jama choma, baby, umeniweza na we, tugaruke na magoma, sheri, otemana ngae, kama ganja tutachoma, for real. Nitaondoka na we, hata kama ukigoma. Natamani nilewe niondoke na we, mapema. Utafanya makosa sipondoka na we, ukigoma.
Utafosi utakacho, na kupa wapi mamacho. Wasiondoke na we, yako mikato. Michoro Frank Picasso, najimaliza mwenye. Oh sheri, 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 sheri mutima langa. Oh sheri, sheri, sheri.
Seka na we, kwenye sita kwa sita zile purukushani za kuseleleka na we, kwenye chaki na pita pita.
Kifuwa ni saa sita, mama sita, baba lita, ulivo baby face, signora margarita, signorita, kama picha, tupige kifes.
Mawe ni queen, queen tena rasmi me. Na umekaki mjini, jini ya ni nasty. I find pewe na mbaku kwa napkin. Na wudum boom ni tupe kwa dustbin. Nah, nilitaka nkufate nkwambie. Ya kwamba nataka nkwambie. Membamba uyu mkaka mkimbia kone mshamba unenata. Alieka mdananda
alesacha. Ndafosi utakacho, na kupa wapi mamacho. Wasiono kena wewe, yako mikato. Micholo Frank ni Picasso, najimaliza mwenyewe. Oh sheri, sheri. Sheri, sheri mutima langa.
Oh sheri, sheri,
sheri, sheri mutima langa.
Oh sheri, sheri,
sheri, sheri mutima langa.
Oh sheri,
sheri, kunda chane. Sheri mutima langa.
Gala, give me your number, sweetie. Ni saa sita, mama sita, baba lita, ulivo baby face, signora margarita, signorita, kama picha, tupige kifes.
Yeah, yeah, you're a bad man, preacher, bad, yeah, bad preacher,
Abba,
preacher.